O le tala le nei, o se tala e te tau ona wha si au i le whanau teine, ia mai tātou uma. Ua tō fia le tama e tai o Susan Kifal, e avea ma wha amasino sili le Chief Justice o le wha amasino ngā mawalunga le High Court i au se tali nei. O le tofinga le nei, o le tofinga o le wha amasino au pito mawalunga i le atunuu. O ia le tama e tai mua mua ua tau a au i ai le malo tele, le nei tofinga tau aloa. Ai o Susan Kifal, ele I umalea o ngā mawalunga, ele I o ele HSC, ele I a 12 po le tausanga se fulu malelua, na ngatala na o ngā mawalunga, ele I a 10, ina ua se fulu malelima tausanga lo na matua. Na I a tu ua ele a o ngā maamata fai ngā luenga, o se fai lautusi le ofisa o le famasinonga, maamata o na o ngā po, ia mai uai ina ulufale ile universite, ma faa maea, so na faa ilunga lo ia. Ua se eatu Susan Kifal ili tofinga Chief Justice ina uolitaya Robert French. Ai oleno fua sa se e yai Susan Kifal ili High Court, ua tofiene yai James Elderman, o ia, fato a fasa fuluma le lua tau sangalo na matua. I se talano anga male ABC, na sao noa Justice Susan Kifal, ole ngā luenga le High Court, e a afia ile atunu u atoa, ia na faa iunga.
I'm honoured by the appointment. And very conscious of the responsibilities that go with the office of Chief Justice. The work of the High Court affects the nation and it affects people in their daily lives. I will continue to serve this very important institution to the best of my ability. And I would like to offer Justice Edelman my congratulations on his appointment.
Ole tofinga, ole Chief Justice, e faia le malo tele. Ma na whaaria na pāne mia Malcolm Turnbull, leanga wa'a o Susan Kifal I le tofinga.
She has been one of Australia's most outstanding judicial officers and her appointment crowns a great career with even greater judicial service yet to come in this most important role.
Na whaaria fo'i e Tania Plipersek, Plipersek, le suite etai o le Labour, lo Natali Sapaia o le tofinga Susan Kifal I le tofi whaamasino au pito mawalunga I le atunuu.
I think anybody would recognise that Susan Kifal is appropriately qualified to do the job, more than qualified, and that's my interest and, you know, my very best wishes and the best wishes of the Labour Party go to her.
Tania Plipersek. Na whapena fo I ona langolongoina e le Law Council of Australia, e pe ona sao nolo na peresa tene Stuart Clark, o se tangata tawivi e le imae a le tausanga se fulu male lua ele a onga mawalunga, a mata ona whainga ruenga masu esu e le tula fono, o lea utula imai I le tofi au pita mawalunga le wha amasina sili le Chief Justice o le High Court of Australia.
Having left school at 15 and studied at night whilst working full-time is not the traditional route to the High Court, so she has a different experience. She is, of course, the first woman to be appointed Chief Justice of Australia, and that reflects the diversity of the legal profession.